waokoa mataifa, Bwana jina lako lina nguvu, kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri wewe ni Bwana. Waokoa mataifa, Bwana jina lako lina nguvu, kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri wewe ni Bwana. Waokoa mataifa,
itapigwa mbele zako. Hebu kwa sauti zetu sasa sema, waokoa mataifa,
Bwana jina lako lina nguvu, tunajua kwako kila goti litapigwa, kila ulimi utakiri
America, East West, Baga Africa. Now, Papa Mataifa, did you want to see for Situna Cooper? Ulishinda Kifona Mauti, Uka Kubali Wekufa, Pokona Pata Azina, Pokona Pata Amani Uzima, Africa, Asia, Australia, Europa, Toka Chino, many Weka Ju, Tabosi from Mugu Mango Ju, Wawelin Tia, Pasiponzia, Uka Ifanyan Tia, Unaweza Mambo Yote, Unaweza Fanya Yote, Ali Yendani Yaku, Mimi Nimsu, Anafanya Mambo Tina Maku, Wani Maku. Some men are called the Yassi of Futika, who many in the Pia Madeli, yes, only Puka. What's the evil crucifix? What's the evil problem?
Now is a more.
Wanna win?